kuyesa zidabi ngakale zikundida zidazi kumabesi ndikwela zimpwai musatengeneza acti mafoto acha ndijabe mafoto kuma ngati ndeka pa muntu ndikudusa muzintu kuti ndingolemba mavuto wanga akwana ngapo mabuku wanga musabusisike nuwazizanga ndichimumwe chaboza pangove yanga ndiye mukandiona ndipase nimoni ndipase nimoni mungu ndipasa moni ndiye mukandiona ndipase nimoni ndipase nimoni mungu ndipasa moni kaya uli bwanji sikuyenda kaya ndihagi ndingofuna moni pase moni kaya uli bwanji sikuyenda kaya ndihagi ndingofuna moni mundi pase moni tamuimbire vanda pantundapo umufunse wadusamo utaweka kutawango kuti bola ine tamufunse Jenny Messi Meli fama ipili hata kumangolida ndimo moyo kukalira aliyese moto wa levo yake kumva kutenta basazi yake andu veti kulimba sinikate kusimba ndiye mukawaona apase ni moni apase ni moni apase
I'm